lotion kwa mkono, na mpaka tu mdogo, na mcheze ya mdomo, na mpaza na maneno, analegea msemo, na mtule ya mawazo, ametulia kitako, ni maafte ya champagne, na msikizi ya pathize, nimelenga machampe, ni vituko zime nice, na mroll cut dice, na mcheki cut twice, na mdil kwa eyes, zime nice, nime chill na mtoto, maafte, ni maafte mdogo, maafte, zina shika tu mdogo, maafte, nime shikisha mdogo, maafte, nime chill na mtoto, maafte, ni maafte. Especially hii weekendi, nimejificha na candy, na msikiza kwa jegi, tunashikisha vijiti, hatupendi watu wengi, ni mapako za fegi, na mizinga za wengi, juu ya maji kameli, chini ya maji kamlevi, vaku zetu haina wengi, si wawili tuko wengi, ananifundisha ufala, anazipenda tu sana, anacheka cheka sana, mazezi na tubamba, nime chill na mtoto, maafte, ni maafte mdogo, maafte, zina shika tu mdogo, maafte, tunashikisha mdogo, maafte, nime chill na mtoto, maafte, ni maafte mdogo, maafte, zina shika tu mdogo, maafte, tunashikisha mdogo, mtoto, maafte, ni maafte mdogo, maafte, zinashika tu mdogo, maafte, tunashikisha mdogo, maafte, nimechila mtoto, maafte, ni maafte mdogo, maafte, zinashika tu mdogo, maafte, tunashikisha mdogo, maafte.